BBE.
Yeah. Asta girl, na no ti boyfriend, na da de to de best.
Nazi na chakumba, akumba kumba, bakaru ba magumba. Kule misaba no siba kwecho, usala waba no siba kwecho, man. Kutaja nyo siba kwecho, the punishment yari ba special. Man follow me, unjo changa sauna, untaga zanga tali na stamina.
Siba kwecho,
kwecho kula no chita, ina pamara buwanyo ulava.
Siba kwecho,
unjo changa sauna, untaga zanga tali na stamina.
Siba kwecho,
kwecho kula no mara. You make me a naughty boyfriend. Tukende wakatoka waneka slice. Kawaini kutere muka icy. Babu chenkera tukueka selfie. Kasasane balikane. Baby, hey. Onjo changa sauna. Untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho.
Kutukula nuchita. Nina pamarabu wanyo ulava.
Siva kwecho.
Onjo changa sauna. Untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho.
Kutukula numara. Nina pamarabu
Olina kachiwa pakinze Atolina anja ulo yu watali kwa pisa mibadi Bamba gwe masana Evi gambo tevisa sula landlord na umbemi Tosa WhatsApp namba Oye galo kufuna sanga kumobamani Why you want your city? Could it be loving me?
Why
you want your city?
Na boss bubble na holy man now. Ale tasa gang inga tuza aganaga. Na musanga wa wool beta kukabaga. We ya mwenyeza na loza ya matira kumbi. Aya kala bali bali na bisimbi ni mugamba baby. Hey, onjo changa sauna. Untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho.
Kwecho kula nuchita. Nina pamara buwani ulava.
Siva kwecho.
Onjo changa sauna. Untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho.
Kwecho kula numara.
Kulaza kaskunda,
ye mama, mbuna kobe sababanda,
ye mama,
mkulaza kaskunda,
ye mama, chaka doktor.
Chukule mungu mungu mungu, kuteka lidaru, njokola tuchikule mungu mungu, baby, njokola mberama.
Oyagala tuchikole mungu mungu mungu, wafuse kalidaru, oyagala tuchikole mungu, tifansalida. Chikolemo, kula wallet. Chikolemo, visa to America. See your honeymoon, no more Tanzania.
Hey, onjo changa sauna. Untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho.
Kwecho kula nuchita. Nina pamara buwanyo ulava.
Siva kwecho.
Onjo changa sauna. Untaga zanga tali na stamina.
Siva kwecho.
Kwecho kula numara. Nina pamara buwanyo ulava.
Siva kwecho.